geejjibi xiyyuur keenya jiruuf keessa hojiitti deebi'e. Keenyaan koronaaf jetteetiin xiyyuuruufis seenuu dhoorte kofiin lalabbaa dhoowwatte. Akka pirezidaantiin isii uhuruu keenyaata jedhetti hojii geejjibaa tana olum jalaan jalqabuu jiran qalma daawwitiitu nu erge.
Pirezidaantiin keenya uhuruu keenyaatta murtee to'annoo koronaa mootummaan isaanii baasee raawwachiisaa ture har'a fooyyessanii jiru. Kanaanis mootummaan isaanii adoolessa tokko bara 2020 kaasee balalii sarara xiyyaaraa kan ijootaaf addaancitee ture kan idilee addunyaa akka jalqabu murtee dabarsanii jiru. Kana malees pirezidaantii keenyaattaan balaliin xiyyaaraa akka biyya keessaa waxabajjii 15 kaasee akka jalqabu ka'aa jajjan yoo ta'u, qoqqobbii deemsaa kan Nairobii fi naannoo ishee kaanirra jirullee kaasaniiru.
Today I order and direct that the cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area.
Kazi du Kenyattan arra kanan dur ajaja namuni akka magala Nairobi kesa Kenya kota bulchinsa Mombasa fi Mandera kesa kem bandurku kan kanan dur hojere ture akka nika ajaja da bersinjra lamme ammo labsin na misati sadi boda mana kem bandobu guyota soddomaf amma sakka hojere wala tur murtaira jichundu batu.
Number 2, I do order and direct that the nationwide curfew that is currently in force between the
ajamutumman isani arada barse kan ratti keniyattan mannitina manti akabana manis eyemani jiru kananis mannitina manti ofegannu nal tokotti namota dibbata ko duwa firmanna karata kayeman kanake sattis daimani fijarulen akain irman murtesani jiru ajijarrafu ye kanan mannitin barnota biyetti kesijran akatti debani banaman kabine minister barnota biyetti karoraka kopesu gafatani jiru asmanis keniyattan lamilen biyetti ofegannu akagodan gafatan kesuma tarkanfe mumutumman biyetti furatun yodi benkun debetu chale motumman biyetti tarkanfe furute kana dubatti debisu mala jiran keniyattan ifsani ratin keniyattan motumman izani dinegden biyetti mi da corona fide kan akadendamatu fojjicha akajiru erani erga dibenkun dufe rakwa wasumma mullate fi qamulina wasumma furmata kawrbaran gafatani jiru arras minister fayya kenya namoni dibato ko sadete mi tokko biyetti ke sette dibe corona ka gabaman tawu yo begisu lakofsi wali galana mota dibe corona ka gabamani ka kenya ke sammo kuma sadete tare jira gaba sagale america kalmudait nairobi.